Jeremiah 5 verse 1. Yehlane nyuke edaladini zaseJerusalema nibone nazi nicinge esigcawini uma ningafumana umuntu uma kukhona owenza kwahlulela ofuna iqiniso bese ngilithethelela. Verse 2. Noma bethi kuphila kaJehova nokho bafunga amanga. Verse 3. Jehova amehlo akho awaseqinisweni na. Ubashayele kepha abadabukanga, ubaqedile kepha balile ukwamukela ukulaywa. Benza likhulu ubuso babo kunetshe, bala ukuphenduka. Verse 4. Ngase ngithi mina laba bayizimpofana nje, bayizula ngoba bayazi indlela kaJehova, ukwahlulela kaNkulunkulu wabo. Verse 5. Sengiyakuya kwabakhulu ngikukhulume nabo ngokuba bona bayazi indlela kaJehova nokwahlulela kaNkulunkulu wabo, kepha bona babelaphulile ijoka kanye kanye bazigqabulile izibopho. Verse 6. Ngalokho ingonyama yasehlathini yakubashaya, babhujiswe impisi yasehlane, ingwe iqamekele imizi yabo, badatshulwe bonke abaphuma kuyo, ngokuba iziphambeko zabo ziningi nokuhlehla kwabo kwandile. Verse 7. Ingakuthethelela kanjani na? Abantwana bakho bangishile, bafunga ungesibo onkulunkulu, ngabafungisa kepha baphinga, babuthana endlini yesifebe. Verse 8. Banjengamahashi akhulupheleyo andindayo, ilona lo uyizela umfazi omakhelwane wakhe. Verse 9. Angiyubahambela ngalokho na, usho uJehova, umphefumulo wami awuyukuphindisa esizweni esinjengalesi na. Verse 10. Kubukelani ezingangenzalo nilichithe, ingaliqedi ngokupheleleyo nokho, susana amagatsha ayo ngokuba wasiwo akaNkulunkulu. Verse 11. Ngokuba indlu kaIsrayeli nendlu kaJuda zingikhohlisile nokungikhohlisa, usho uJehova. Verse 12. Zimphikile uJehova zathi, hayi, yena okubi akuyukusehlela, asiyukubona inkemba nendlala. Verse 13. Abaprofeti bakuba ngumoya, akakho okhuluma kubo, kuyakwenziwa kanjalo kubo. Verse 14. Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebawothi, uthi, ngokuba nikhuluma lelizwi, bhekani, ngiyakwenza amazwi ami abe ngumlilo emlonyeni wakho, nalabantu babe izinkuni, ubadle. Verse 15. Bhekani, ngiyakwehlisela phezu kwenu isizwe sivela kude, ninandlu kaIsrayeli, usho uJehova, isizwe esinamandla, isizwe esidala, isizwe ongazi ulimi lwaso, nongezwa lokhu abakukhulumayo. Verse 16. Isambo sabo sinjengethuna elivulekileyo, bangamaqhawe bonke. Verse 17. Bayakudla okuvuniweyo kwakho, nesinkwa sakho, badle amadodana akho namadodakazi akho, badle izimvu zakho nezinkomo zakho, badle imvini yakho nemkhiwane yakho, bachithe ngenkemba imizi yakho ebiyelweyo othemba kuyo. Verse 18. Kepha nangalezo zinsuku, usho Jehova, angikuniqeda ngokupheleleyo. Verse 19. Kuyakuthi lapho nisho nithi, uJehova uNkulunkulu wenu wenzeleni kithi konke lokhu na? Usho kubo ukuthi, njengalokhu ningishiyile nakhonza uNkulunkulu babezizwe ezweni lakini, kanjalo niyakukhonza abezizwe ezweni elingesilo elenu. Verse 20. Memezani lokhu endlini kaJakobe, nikuzwakalise kwaJuda ngokuthi. Verse 21. Yizwani lokhu ninabantu eniziwula neningenakuqonda, eninamehlo ningabuni kodwa, eninezindlebe ningezwa kodwa. Verse 22. Aningesabi yini, usho uJehova, anithuthumeli phambi kwami, mina engibeke isihlabathi sibe ngumkhawulo wolwandle, umncele ophakade olungenakudlula kuwona, noma lugubha alunakuwahlula,
noma luduma alunakudlula kuwo.
Verse 23. Kepha lababantu banenhliziyo eyambukileyo nehlubukileyo, bambuka bahamba. Verse 24.
Futhi abasha ezinhliziyweni zabo ukuthi ake sesabe uJehova uNkulunkulu wethu onika imvula eyokuqala neyamuva ngesikhathi sayo, asigcinele amasonto anqunyiweyo okuvuna.
Verse 25. Ubunubi benu buchezukisile lokhu, nezono zenu zinenqabele okuhle. Verse 26. Ngoba phakathi kwabantu bami kufunyana ababi, baqamekela njengabacuphayo nabalinda izinyoni, babeke ugibe babambe abantu. Verse 27. Njengendlwana yezinyoni igcwele zona, kanjalo izindlu zabo zigcwele inkohliso, ngalokho bakhulile bacebile. Verse 28. Bakhuluphele bayacobezela, yebo bayadlula entweni zobubi, abameli ukulunga, abameli izintandane ukuba zihlahlamele, nemfanelo yabampofu abayihluleli. Verse 29. Angiyukubahambela ngalokho na, usho uJehova, phefumulo wami awuyukuphindisa esizweni esinjengalesi na? Verse 30. Okumangalisayo nokwesabekayo kuyenziwa ezweni. Verse 31. Abaprofeti baprofeta amanga, abapristi babusa eceleni kwabo. Abantu bami bayakuthanda kanjalo, kepha niyakwenzenjani ekupheleni na?